Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Abadukurikira mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kubadukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radioachvewa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda.
Gende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, murabizi ko buri wa kabiri uyu munsi twawuhariye abari n'abategarugori. Umunyarwandakazi Blandine Muziranenge afite intego yo kugeza ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni 2 ibikoresho bifashisha mu gihe cy'imihango ya buri kwezi. Ibi Umuziranenge avuga ko azabigeraho abinyujije mu mushinga yatangije wa Cosmopad. Ibikoresho bikozwe mu myenda, uyikoresheje azajya yikoresha inshuro nyinshi kuko imeswa. Ibi Umuziranenge n'abafatanya bikorwa be babitangarije mu gikorwa cyo kumurika uwo mushinga wabo mu mpera z'ukwezi gushize. Agapaki kamwe k'udutambaro kagura amafaranga 600,000 kagakoreshwa imyaka 2. Kutegisi gisanzwe ubusanzwe zigura amafaranga 1,200 zikamara ukwezi kumwe. Muziranenge avuga ko batekereje umushinga nyuma yaho hari bamwe mu bagore n'abakobwa cyane abo mu cyaro basibaga imirimo yabo kuko bagiye mu mihango. Avuga ko benshi byabaviragamo kureka akazi, abanyeshuri nabo bagasiba kujya ku masomo. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda mu mwaka w'2017 bwerekanaga ko 18% by'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 16 kuzamura batishuri mu gihe bari mu mihango kubera kubura ibikoresho by'isuku. Ibyo n'ibindi rero nibyo tuganiraho n'umunyarwandakazi Blandine Umuziranenge. Ikaze cyane kuri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane ti.
Urakoze nawe kutubonera kanya kugira ngo tuganire. Narimbi komojeho aho wakuye igitekerezo, ariko gerageza urambure icyo gitekerezo cyawe ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Niki cyatumye uhitamo uyu mushinga?
Nk'uko nabivuze, natangiye cyane cyane kubera ko hari hagaragaye ko ubushakashatsi buri kugaragaza ko dufite 18% yaba abakobwa cyangwa abadamu basiba akazi n'ishuri kubera batabasha kwigurira ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango byari bihari icyo gihe. Rero 2017 amenye ayo makuru, icyo nakoze natangiye kuvuga ku kibazo nandika. Umwaka urangiye mbona nta gikoresho gishyashya cyaje, nta kindi gisubizo cyabayeho. Ndavuga reka nshaka ikintu nakora kitari ukugira ngo abakobwa cyangwa abadamu babone ibikoresho gusa, ahubwo n'abakobwa bagire ukundi biyumva mu gutanga icyo gisubizo. Ndebye ahandi hose ukuntu ibindi bisubizo bishobora kuba bihari, bishobora kugabanya abari amafaranga, ariko bikagira n'ikindi bigabanya cyangwa byongera ku gaciro k'umuntu arimo kuyikoresha. Mbona gukoresha ibitambaro byabugenewe ni ikintu cyagabanya amafaranga, cyagira abo cyongerera. Hari abagira ibibazo bitandukanye ku miti y'inganda iba muri biriya bikoresho bindi tuba dufite, cyangwa se bikanafasha undi muntu uwo ari we wese wumvaga hari ikimubangamiye ku bisubizo bihari. nanjye bibiri na cumi n'umunani ngerageza kureba ibitambaro twakoresha noneho nyuma muri bibiri na cumi n'icyenda buriya nibwo twabashije gukora akatambaro ka nyuma na n'ubu ngubu ibikoresho twakoresheje nibyo dukoresha ubu ngubu ahanini rero byari ukubera ko iyo cumi n'umunani ku ijana tuyigereranyije ubu ngubu y'abakobwa cyangwa se abadamu mu rwanda ni muri miliyoni ebyiri rero nicyo cyatumye ntangira niyo mpamvu n'uyu mushinga intego buri gihe yari ukugira ngo byibuze abo ngabo tube dufite ubushobozi bwo kubakorera udutambaro tubahagije tubashe kutubagezaho ariko atari uku turagezaho byonyine ahubwo tunafasha abandi badamu n'abakobwa kumva nabo bari muri icyo gisubizo akaba aribo dukorana mu gukora utwo dutambaro
waruvuze ko mwafashe umwanya munini kugira ngo muhitemo igitambaro mukoresha mu guhitamo icyo gitambaro mushingira kuki
mu gutangira nkurikije ibyo nari nabashije gusoma onulayini nyine ndi kureba abandi babigenza gute kuko nta handi nari mbizi mu rwanda nari nabonye iby'ingenzi cyane cyane ikidashobora kugira ingaruka ku mubiri cyari ikintu cya mbere ubwo nta rangi riba rivamo nta miti irimo ikindi kiyongeragaho hari ukuba kibasha gufata imihango mu buryo bwose bushoboka kugira bibashe kumara byibuze amasaha atandatu cyangwa umunani ikindi cyari uko n'igihe yaba umuntu yaba wenda agize intango nyinshi itamwanduza byari ibintu bitatu kubibonera rimwe rero ku bitambaro bihari hano ku isoko ryacu byarangoye byansabaga gushaka igitambaro rimwe bikaba ngombwa ko nkoresha nk'ubwoko butanu bw'igitambaro kugira ngo mbashe kubona icyo gisubizo kimwe nibyo nagiye njyamo mpinduranya ikindi hari gushakisha igitambaro uretse n'ibyo byose igitambaro kibasha gucya byoroshye igitambaro kidasaba amazi menshi kugira gike igitambaro cyoroshye kuma byose biba biri mu mpamvu yo kugira ngo icyo gisubizo kibe cyoroheye yaba ari ugikoresha yaba ari n'isuku
hanyuma Blandine hari abakunzi b'ijwi rya Amerika bagiye batanga ibitekerezo kuri uyu mushinga wawe hari uwavuze ngo ese ubu ntabwo ari ugusubiza abagore mu bya kera by'ibitambaro
uko ntekereza ntabwo nzi wenda n'ibi bya kera ari ikibazo cyane cyangwa niba twareba icyo birimo gukemura ariko icyo nahereyeho yari igisubizo mu kugira icyo dukemura mu gihe buri mugore cyangwa umukobwa akeneye isuku mu gihe cy'imihango ikindi cyari kiriho ni igisubizo cyizewe kurusha nubwo hari kera ariko byari isuku nyuma yaho ibindi byaje uretse no kuba byaraje bihenze byaje birimo n'indi miti y'inganda igira ingaruka nyinshi ku buzima bw'umudamu rero kugeza ubu ngubu urumva hari ikibazo yaba ari ku miti y'inganda ikibazo yaba ari ku bushobozi bubasha kugura icyo cyabonetse kuri njye byari ahanini kugira ngo umwana w'umukobwa ntasibe ishuri umudamu ntagire icyo ahomba mu buzima kubera ko yagiye mu mihango gusa
hanyuma hari undi watwandikiye yibaza ngo ese ko numva bimeze ko buriya nta ndwara byateza ubyambara
nta ndwara byateza pe igitambaro dukoresha cyarabugenewe dukoresha ahanini ibitambaro n'ubundi ibyo twahisemo ni ibitambaro bisanzwe bifite ubuziranenge byoroshye kwitaho byoroshye kumesa byumizwa n'izuba risanzwe kandi nanone nta ndwara biteranye ni nk'uko n'ubusanzwe tumesa umwambaro w'imbere tukawanika tukongera tukawambara
hanyuma ikindi umuntu yakwibaza ufite intego y'uko wagera ku banyarwandakazi miliyoni ebyiri ibi waba ufite igihe ntarengwa wifuza kuba wabigezeho cyangwa bizafata igihe kingana iki
icyo twari twiyemeje dutangira umushinga ni uko byibuze mu mwaka utaha twawurangiza twarangije gukora ibikoresho byahaza izi miliyoni ebyiri nicyo gihe twihaye ku bijyanye no kubikora byo tukabasha kubikora ku bijyanye no kugira ngo biba byabashe kugera kuri abo bakobwa n'abadamu icyarimwe nicyo turimo gukora duhamagara buri wese waba afite uruhare mu bijyanye n'imyigire y'abana b'abakobwa ubuzima bw'abadamu kugira ngo dufatanye tubashe kugeza ibikoresho kuri abo bose bagorwa no kubasha kwigurira ibikoresho bisanzwe biri ku isoko.
Hanyuma kugira intego nk'iyo ni kimwe, ariko kuyishyira mu bikorwa nabyo ni ikindi, cyane cyane ko ari ibintu bisaba ubushobozi. Tubwire nka zimwe mu nzitizi uhura nazo kugira ngo ugere kuri iyo ntego yawe.
Mu gutangira, inzitizi ya mbere ari ukugira ngo tubashe guhita dukora nyinshi zishoboka, ariko twakoranye na n'umuryango Talking Bodies Foundation badufasha kugira tubashe kwagura ubushobozi bwa ibikoresho dukoresha kugira tubashe gukora utu dutambaro, no kugira ngo tubashe kongeramo abakozi dukorana kugira udutambaro tubashe kwiyongera. Ni kimwe mu bintu byahise bikemuka. Ikindi kigorana ni ubumenyi buke kuri ibi bikoresho, kuba hari amakuru make abantu bafite, kuba abantu badahita babyumva vuba ngo badufashe tubashe kubigeza ku babikeneye, no kuba atari bitarakorewe hari nabyita ubukangurambaga cyane kugira ngo abantu babashe kureba muri gahunda y'uko ikibazo gihari tubashe kugikemura, kurusha kurebera kuri nyiriki bisanzwe, reka aribyo dukomeza gukoresha. Ntekereza ko ibyo ahanini bikiri imbogamizi, ariko mu bindi bijyanye n'ubushobozi bwo kubasha gukora ibikoresho twari twabashe kubona.
Kuri ibyo bijyanye n'ubukangurambaga no kuba abantu bamwe batabyakira batarabyumva neza, impungenge bafite ni izihe?
Impungenge za mbere, hari umuntu uhita avuga ati sinamesa, ku bushake bwe nyine akumva yatamesa. Hari abandi bavuga ngo ntabwo twizeye niba ibi by'ubujuru ubuziranenge, ntabwo twizeye ko isuku itagoranye, cyangwa se akakubwira ati oya, ikintu icyo namenyeye gukoresha nakomeza mikoreshe. Ariko ahanini bindi ku bukangurambaga tuba tuvuga ni ababasha kugera kuri ba bandi bigora cyane, kuko ba nyiri ubwite bo kuzikoresha abatumye dutangira gukora nta n'umwe ugira impungenge, ahubwo ikibagora bo ni ukubasha kuzigura. Natwe kandi dushyiraho igiciro dukurikije natwe ayo dukoresha turi kugura ibikoresho bizikora. Kuri bo nyiri ubwite aho twaje tugana nta mpungenge zirimo, ahubwo ubushobozi bwo kubibagezaho.
Urakoze cyane Blandine umuziranenge watangije umushinga Cosmopad. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza Blandine. Reka duhere kuri Ale wirwe neza.
Miriwe.
Uri hehe?
Kigali mu Rwanda. Bonjour Blandine.
Arakumva ikibazo cyawe.
Ikibazo ni nka n'inyunganizi. Umwana w'umukobwa vraiment ndamuteye intege, yagize igitekerezo cyiza cyane, kuko urebye mu buzima busanzwe ibintu by'imihango mu Rwanda n'ahandi no mu bindi bihugu cyane nko muri Afurika nk'aho namaze kugenda, babifata nk'ipfunwe abakobwa ntibabyakira. U Rwanda rwo rwabikoze neza, hari icyumba cy'abakobwa buri kigo, hakaba umutantina bahari, umwe mu barimu kaza bahari akabafasha uwo bigwiririye muri aba bajenosiye donc batoyi babibaye bwa mbere, aho ko bimuteye ipfunwe n'iki bakamufasha. Rero uwo muntu umukobwa umushinga we ni mwiza cyane, ahubwo akwiye gusaba icyo nakwita mu Gifaransa nka esivansiyo muri guverinema, bakamufasha ahubwo ubwo butambara bukaba na bwinshi, cyane cyane bukahenduka, kuko ntigeze avuga ntiyavuze igiciro nacyo turamubajije nacyo aze kukivuga, ariko Leta igashyiramo imbaraga nk'uko nabonye yasize imbaraga mu dufukamunwa. Udupfukamunwa muri kovide twaje ari ikintu gikomeye, kagugwa 600 y'amanyarwanda, ariko buragenda bugera ku 100, abantu bose babugiraho akise. Nawe rero numva yarabukuna kwa na guverinoma ko misaba kamasubivansiyo bakamutera inkunga ubwo butambara bukahenduka, aho bishoboka nko mu hano mu Rwanda dufite ibyiciro by'abantu mu bukene n'iki, nagera ku bakene bari nko mu cyiciro cya mbere bikanagera n'aho babubonera ubuntu, abo bana bari muri icyo cyiciro cya mbere, imiryango yari muri icyo cyiciro cya mbere bagatishoboye bakajya naho babubonera ubuntu ariko wewe business igakomeza wenda bukishurwa bukishurwa na leta ariko abantu bakabageraho ku sindi ko yamaze gukora ama contacts na government cyangwa n'ubuyobozi bwite bwa leta bakavugana kuri icyo kintu atarabikora yabi kunabikora procedure cyangwa se atarabikora nabyo akatubwira ko abiteganya gukorana na leta muri ubwo buryo bwa subvention. Murakoze.
Urakoze cyane Ale Blandine yakumvaga Blandine kuri ibyo bibazo bya Ale wamusubiza.
Murakoze cyane. Numva kubijyanye n'ibiciro mwari mwabivuze mbere agapake karimo dutanu ariko umwana w'umukobwa ashobora gukoresha muri buri kwezi kwe kamara imyaka ibiri tukagurisha 600,000 ku muntu ugiye kugakoresha. Ku bantu baba bashaka kujya gufashisha ari ukudutanga tugatangira 500,000. Ku bijyanye no gukorana na leta kugira tubashe kubitanga ni igitekerezo cyiza cyane tutari twagatekerejeho ngo tunashyiremo imbaraga kuba aba bashobora kudufasha tugahita tunaduhereza bo mu cyiciro cya mbere. Ntekereza ko ari ikintu tutahita dukoraho cyane ariko ku bijyanye no kuba twaragerageje kubaprocinga kubageraho kugira ngo dukorane mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo tubashe kugabanya ibiciro ngo twarakoranye kandi hari bimwe badufashije kuko hari ibikoresho twinjiza badukuriyeho tebeye. Tugenda dukorana rero icyo ni igitekerezo cyiza cyane kubasha kuguraho mu cyiciro cya mbere yahita tugikoraho. Murakoze.
Urakoze cyane. Umunyamakuru wacu wakurikiranye iyi nkuru ubwo mwamurikaga uyu mushinga wanyu yavuze ko mu bijyanye n'ubuziranenge mutarabona ibyemezo nyabyo icyo kibazo gihagaze gute?
Yego, ku bijyanye n'ubuziranenge kugeza ubu mu Rwanda ntabwo hari habaho standards ntabwo nduko ndi buzite ariko ntabwo zari zihari zo mu Rwanda zo ku bijyanye n'abantu bose bakoresha udukoresho turi mu bitambaro. Rero kuva twatangira twagiye twegera ikigo cy'ubuziranenge kugira babashe kudushyiriraho izo standards yaba ari babandi bagira impungenge kubera ko icyo cyemezo cy'ubuziranenge kidahari kugira babashe kubasha no kuzikoresha nta mpungenge. Rero twakoranye n'abantu batandukanye WaterAid yaradufashije cyane hamwe n'izindi organizasiyo zagiye zibikoraho kugira ngo hakomeze hari ubukangurambaga kugira bibashe kwihuta. Kugeza ubu ngubu ikigo cy'ubuziranenge cyavuze ko kiri kubikoraho kugira hakorwe inyigo yihariye ijyanye n'isuku habashe gusohoka ama standards ajyanye n'ibikoresho bikoreshwa kenshi kuko ntazari zihari ariko bari kubikoraho.
Urakoze cyane. Kuri telefoni turi kumwe na Madame Tuiramye Josiane, uyu ari muri bamwe bakoresha utu dutambaro. Josiane, wirwe neza?
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu ndambo gukoresha karindo.
Namahoro. Uri umunyeshuri?
Yego, ga kuri groupe scolaire y'Isinaga.
Uri mu mwaka wa kangahe? Wakoze exame. Rero urumwe mu bantu bakoresha utu dutambaro twa Cosmopad muri uyu mushinga watangizwe na Blandine Umuziranenge. Tubwire kuri wowe icyo byahinduye ku buzima bwawe cyane cyane mu bijyanye n'igiye muba mwagiye mu mihango ya buri kwezi.
Murakoze cyane. Ndikuri zipadi zakoze zipadi ziradufashe cyane zaradufashije zahinduye dusinge. Ndikuri twakoresha agapadi kugira ngo bitugoye bitewe n'ubuzima twabaga tubayemo ariko nyine uyu muryango waraje uradufasha turabona abantu batishoboye batabasha kuzibona baraziduha ariko ndikuri nk'abantu biga kuri groupe scolaire y'Isinaga zaradufashije turashima cyane uyu muryango wakoresheje zipadi kuko byatugiriye akamaro mbese ntatwe nk'abana b'abakobwa nta isuku ni yose kuri twebwe.
Umuziranenge avuga ko bamwe mu banyeshuri rimwe na rimwe bataga ishuri iyo bajyaga mu mihango kubera ko batabaga bafite ubushobozi bwo kwigura za kodegisi zisanzwe. Icyo ni ikibazo abanyeshuri bagenzi bawe cyangwa se abandi bakobwa bakiri bato cyane cyane abatuye mu cyaro bahura nacyo cyane?
Ni ikibazo duhura nacyo cyane, yaba kuri ndetse no kuri bagenzi banjye. Uretse ko nyine akarere hari padi bari baratwohereje ku kigo, iyo wabaga nta bushobozi wenda akaba ari ikibazo nko ku ishuri waragendaga bakabiguha, ariko nyuma aho nyine hose ni padi yaraje irabikemura iradufasha. Mu by'ukuri mbese turashima.
Hari Blandine yigeze gukomoza kuri zimwe mu nzitizi ahura nazo nuko abantu batarasobanukirwa neza gukoresha utwo dutambaro. Hari abavuga ko basa mbese nk'aho babitinya, nkawe uzikoresha hari ingaruka byari byakugiraho?
Ya nanjye zikoresha nta ngaruka nigeze mbona mbi zazo. Ni nziza kuko urazikoresha, wamara kuyikoresha ukasamisha neza, wamara kusamisha ukakanika kakuma ubundi warangiza ngo ukagakoresha. Ni byukuri nta ngaruka gatera, ni keza cyane, nashikariza buri wese kuba yagakoresha.
Turi kumwe na Blandine watangije uyu mushinga, hari ijambo umufite cyangwa se hari ikibazo wumva wamubaza?
Ya ndumva mu by'ukuri nta kibazo namubaza, gusa icyo numva namubwira namushimiye cyane, yarakoze yarakoze, ndamushimira ndetse namuzigiye bagenzi banjye nabo twagiye tuganira bambwiye ko ari igikoresho cyiza, ndabashimira mbese muri make ni nkaho mbashimiye muzigiye aho nawe.
Urakoze. Blandine, hari icyo wifuza kubwira Tuiramye Josiane?
Josiane arakoze cyane, ndakongera nitamwibuka ariko ndamushimiye, yaba ari we yaba abiga ku ishuri rya Binaga bose, arakoze cyane.
Urakoze cyane Josiane, urakoze kandi tukwifurije amahirwe mu buzima bwawe. Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite na Niyo Mushumba, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda, i Butare muri Kaminuza y'u Rwanda.
Muri Kaminuza y'u Rwanda. Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye kiragira kiti, nk'umukobwa mu gitero yagize icyo gitekerezo, ese yabikwirije kuki? Ese ni gute byakwirakwira mu Rwanda hose cyane cyane cy'uko urubyiruko, abakobwa, abangavu bagira icyo kibazo, ugasanga bari barakoresha ku sekisi imwe igashira bagakemura indi, ariko iyo ngiyo urumva ko yagikoreshwa nanone. Ese ateganyiriza iki bagenzi be kugira ngo abafashe? Icyo kibazo namubaza muri rusange.
Urakoze cyane Blandine.
Murakoze cyane. Sinzi niba ari bagenzi banjye nk'abakobwa bose muri rusange cyangwa bagenzi banjye nk'abandi bashaka kubikora, ariko ahanini icyatumye ntangira ni uko hari hagaragaye ko dufite 18% y'abakobwa n'abadamu basiba ishuri cyangwa akazi kubera ko batabasha kugura ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango twari dufite ku isoko. Icyo cyatumye ntangira, ubundi tugerageza gukorana n'abafatanyabikorwa bose bashoboka bita ku bijyanye n'imyigire y'abakobwa, bita ku buzima bw'abadamu, kugira ngo tubashe kugeza ibikoresho ku bakobwa benshi bashoboka, ku badamu benshi bashoboka. Tugerageza uko twakorana. Sinzi niba aricyo kibazo yarambajije cyangwa niba ari ikindi yashakaga ko
ndibaza ko ari ibyo. Nanone akibaza icyo murimo gukora kugira ngo mubikwirakwize hirya no hino mu gihugu.
Dukomeza kwegera abafatanyabikorwa bose bari mu bijyanye n'ubuzima bw'abakobwa cyangwa se imyigire y'abakobwa n'ubuzima bw'abadamu, ariko turi no gukora ubukangurambaga ku yaba itangazamakuru cyangwa ahandi hose hashobora gutuma buri wese amenya ibi bikoresho, amenya icyiza cyabyo, cyangwa se yaba ari kubikoresha cyangwa se agahitamo kubibwira undi wabasha kubikoresha. Ni icyo ngicyo ahanini turimo gukora, turebe ko twabasha kubigeza kuri benshi bashoboka.
urakoze cyane Blandine mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko turi kumwe n'undi mukobwa nawe umaze gukoresha utudutambaro tw'isuku ntago yifuza ko tuvuga izina rye wiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ego ndi mu Bugesera
mu Bugesera na amahoro
ego na amahoro
uri umunyeshuri uri umukobwa mukuze uri umudamu ngerageze bitubwire nubwo tutashaka kuvuga izina ryawe
ego murakoze ndi umubyeyi w'abana babiri ego nkorera mu Bugesera ariko nkaba ntuye Kigali
utuye Kigali
yego
ukaba rero uri umwe mu bantu bakoresha Cosmopad utudutambaro twisuku kuri wowe watwakiriye ute akamaro tugufitiye gatandukanye na za Cotex zisanzwe ni kamaro ki
yego murakoze cyane akamaro ka mbere ni ibikoresho ushobora gukoresha ukongera ukazabikoresha n'ikindi gihe bimfasha rero kugira amafaranga mbika ariko no mu buryo bw'isuku biramfasha cyane kuko ni igikoresho ushobora kwambara umunsi wose ukirirwa ugenda nkora akazi kansaba kugenda nk'umufasha myumvire ukirirwa ugenda wumva nta mpungenge ufite ntago gitwikana ni igikoresho gifite isuku kandi nanone kikagufasha mu gihe utashye wagikoresheje ukaba washobora kugisukura n'undi munsi ukaba wabona uko uzongera kugikoresha udakoresheje andi mafaranga nko mu rwego rero rwo kugabanya turimo turagerageza kugabanya kurwana n'ihindagurika ry'ikirere mu buryo butandukanye njye biramfasha cyane kuko mbona yuko ni ibikoresho bishobora kongera gukoreshwa hakirindwa kugira ibindi bintu byangirika mu gihe turimo turisukura nk'abadamu cyangwa abakobwa
hanyuma kuba gifite impungenge cyangwa se ubwoba bavuga ko ari ikintu gishya ni ikintu badasanzwe bamenyereza kutegisi zisanzwe abo ngabo wabamarute impungenge
ego nabamara impungenge yuko wenda ibintu umuntu abonye kenshi hari igihe atizera ubuziranenge ariko impungenge za mbere ni uko ni igikoresho nk'umuntu w'umutegarugori cyangwa umwari aragikoresha akumva nta mpungenge pe ukumva ntubabutse waba wiriwe ku zuba cyangwa se niyo waba ugenda ukaba wifitiye icyizere yuko udashobora kwiyanduza ariko nanone mu buryo gikoze iyo gifashe mu buryo gikoze ni igikoresho wumva yuko gikoranye isuku n'ubuhanga ku buryo rwose nta mpungenge umuntu yakagombye kugira ngo cyamwanduza cyangwa hari indwara cyamutera cyangwa se n'isoni hari igihe umuntu agira isoni akavuga ati sinshaka wenda yuko mu rugo ahomba mu gihe nagikoresheje nyanitse kigaragara numva atari ikintu cyagutera isoni kuko iyo wisobanukiwe ubuzi yuko nta muntu utazi yuko umukobwa guhera mu bwangavu ajya mu mihango numva rero nta kibazo cyaba kirimo kugikoresha
urakoze cyane kiretse niba hari irindi jambo rya nyuma wifuza gusangiza abakurikije ijwi rya Amerika muri aka kanya naho ubundi twakureka ukikomereza imirimo yawe
ikindi cya nyuma nabasangiza nk'abadamu abagore abakobwa se nabashishikaza kugikoresha kuko ni igikoresho koko gifite isuku ariko nanone nko guteza imbere ibikorwa bikorerwa iwacu mu Rwanda byaba byiza nyine kugikoresha kuko biba biteje imbere iyo made in Rwanda ndetse bigatuma no kukibona byoroshye amafaranga igiciro si igiciro gikanganye ni igikoresho ushobora gukoresha imyaka ibiri ukagisubizayo bakongera bakaguha ikindi gishyashya kandi iyo ufite amazi rwose isuku irashoboka ukagenda ufite amahoro n'umutekano murakoze
urakoze cyane nagira ngo ngushimire kubwa kanya uduhaye kugira ngo usangize ibitekerezo byawe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
murakoze namwe
urakoze cyane Blandine umuziranenge uyu uduhamagaye avuzemo ikintu ntari natekereje aho avuga ko ibi nanone bifasha mu kurengera ibidukikije icyo kintu kibidukikije wakivugaho mwari mufite mu migambi yanyu ko nabyo muzaba mufasha kubungabunga ibidukikije
Ingirwa ingira nk'amari reaction yatanye ngimitekereza aho narebaga cyane cyane kuri usiba iyo minsi itanu buri kwezi yabakazi yaba ishoji ariko mu gukomeza ndimo kugenda ndebe ibisubizo byose bishoboka ni uko nk'uko nabonye ko hari igisubizo kirenze kuba kidufasha mu isuku mu mihango ahubwo kinarengera ibidukikije icyo gihe nibwo nabashije kubona ko burya ya kotegisi imwe irimo imiti y'inganda kugira ngo ibashe ku nagita gute gushwanyuka cyangwa se ingaruka igira ku bidukikije zingana n'ingaruka amashashi ane agera ku bidukikije nibwo nari mbimenye ntabwo nari mbizi ndongera menya ko mu kuyikora noneho ingano y'amazi ijyamo kugira abashe kuyikora inarenze kure ingano y'amazi itakara kugira twe tubashe kumesa iyi kosmopaze rero kuri njye nagiye mbimenya mo hagati mu gihe nari gushaka igisubizo ikindi kubera ko nari mbonye ko hari icyo byamara kugira ngo niba ndi kujya mu mihango ngabanye ingaruka nshobora kugira ku bidukikije nibwo twatekereje reka niba banarangije kuzikoresha ntazagira ahantu tunyorana ngo umuntu asange yatakaye ahantu mu murima cyangwa mu mazi cyangwa ngo igire ikindi yangiza nyuma y'iyo myaka ibiri twagiye muri porogaramu y'ahantu hitwa impakiti habu yari ukugira ngo turebe uburyo bwose igikoresho dukora cyabasha gutinda gikoreshwa kugira tutangiza ibidukikije uko dushoboye koza dutangira kwemerera abantu bose rero bazikoresheje nyuma y'iyo myaka ibiri cyangwa se we igihe yumva irekeye aho gukora yemerewe kuyigarura tukayimuha ku cya kabiri cy'igiciro ipake iriho ubundi twe tukayishwanyuza tukayitoramo ibindi bintu.
Urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Gilbert wirwe neza, uri hehe?
Ndi hano muri Uganda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo none utwo tuzajya tuboneka mu gihugu hose kugira no hanze twahagera n'indi nyatwa cyangwa ubuna cyacu yatubona gute?
Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe. Reka dufate na Pacifique hanyuma mu kanya Blandine abasubirize rimwe. Pacifique wiriwe?
Amahoro cyane.
Uri hehe?
Burundi.
Ikibazo cyawe?
Mbande kubashimira kandi kuba mutumire mwaduhamagariye ariko kandi shimira n'umutumire muri rusange ku bikorwa byiza ariko arakora na cyane cyane mu kwitaho amagara y'abigeme. Njyewe ushaka kumenya none utwo dutambara mu kudukora n'ibitambaro by'ukuri navuga nk'iki turafite akamaro ku bigeme na cyane cyane ku byerekeye imyororokere yabo ubuzima bwabo ndarabitsina nkaca rero ntangura kubaza nti none by'ukuri amande yo kudukora mwaba mwara sensibili cyangwa mwarigishije ababijeje abo byerekeye ukuntu dukoreshwa yamba mwarabikoze ni byiza yamba mutarabikora mwaba mutegekanya kubikora. Ikibazo kimwe nari mfise cyari ikibazo kibera hagiye kubaza ku cyerekeranye n'ukuntu tugiye kwira Abarundi yambe u Rwanda ariko kandi nino mu Burundi twashyitse byaba byiza kugira ngo isoko yaguke ubona ko ari n'udukoresho dukenewe na cyane cyane ku bigeme. Ego murakoze muri rusange n'icyo narishaka kugira.
Urakoze cyane. Nagira ngo nsabe mu buhanga bw'ibyuma Pacifique wabaye mugumije kuri telefoni kugira ngo Blandine amusubize kubera ko mu Burundi batatwumva neza ku mirongo ya FM. Blandine wagerageza gusubiza ibyo bibazo bibiri.
Yego, amenye kuri Pacifique buri gihe iyo yaba ari mu gapake dushyiramo amabwiriza y'ukuntu gakoreshwa yaba ari kugakoresha yaba ari no kukitaho byose tubishyiramo amabwiriza tugashyiramo na nimero zacu kugira ngo agize n'ikindi ashaka kubaza akitubaze ariko ahanini ahenshi tugiye kuzitanga iyo ari nk'ahantu bahuriye ari benshi natwe twigirayo tukabanza cyane cyane iyo ari nko mu bigo by'amashuri cyangwa se ahandi muri kominote tukanaganira tukumva ko basanzwe bazi kumenya ijanye na n'ubuzima bwa imyororokere mihango ubundi tukabereka uko gakoreshwa byose ahanini n'ibyo ngibyo kubijyanye n'uko zabasha kugera ahantu hose kugeza ubu ngubu iyo hari abazikeneye yaba hanze y'u Rwanda cyangwa mu Rwanda turazohereza ni ukuduhamagara gusa tubasha kuzohereza kuri ubu ngubu nitwe tuzicuruza niyo tuzijyanye ahandi hantu mu ntara n'ubundi nitwe tuba n'umuntu wacu uri kuzicuruza niko bimeze kugeza imisaha bikeneye kuzigeza kuri benshi bashoboka ni urugendo turimo ariko twari twahereye kuri ubwo bukangurambaga kugira ngo zigere ahanini ku batabasha kuzikora
urakoze cyane Blandine imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni umunyarwandakazi Blandine umuziranenge ufite intego yo kugeza ku bagore n'abakobwa bagira kuri miliyoni ebyiri ibikoresho bifashisha mu gihe cy'imihango ya buri kwezi ibi umuziranenge avuga ko azabigeraho abinyujije mu mushinga yatangije wa Cosmopad ibikoresho bikozwe mu myenda uyikoresheje azajya yikoresha inshuro nyinshi kuko imeswa kuri telefoni dufite Cyril wirwe neza
naramutse neza
uri hehe
ndi mu Rwanda
yego ikibazo cyawe
kareka kayona
ikibazo cyawe
ari Blandine ariko ubundi aherere haganaye ntabwo giza tubwira ahantu aherereye
nagusubiza
aherereye ikigari muri Kimironko
yego ni byiza cyane hanyuma ndabanza mushimire cyane namwe ijwi rya Amerika mbashimire kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye no kuri iyo kuri izo gahunda z'abavandimwe ariko mu mbere ya COVID-19 harabandi mwigize gutumira niba ari we niba ari abandi ntabwo mbizi nabo bari bafite umushinga nk'uwo nguwo nawo wagiye nka ya mirindi y'intama ntabwo twigize tumenya iherezo ryabyo sinzi rero icyo Blandine baza
Cyril ni wowe wigeze kumbaza usaba ko twazazana uwo muntu twari dufite muri studio hari igihe wigeze kukibaza icyo kibazo
yego rwose yego icyo ni wowe nakibashije rwo nawe nabibwiye nyine ngo muzamugarure ariko ndumva ngira ngo Blandine niba ari we niba
atari nibaza ko ari Blandine kuko nawe twagiranye ikiganiro
Blandine etekereza mbere ya COVID kugeza na nubu ntabwo turabasha ibyo bikoresho kuba abadamu wacu barabibona sinzi ikibazo gihari rero hanyuma ndabashimira cyane kubera ko ibyo bintu ni ngombwa ni byiza batari kubyumva n'abantu bafite amikoro ahagije kubera ko impamvu mvuga gutyo hari urugo ruba rwaravutsemo abakobwa benshi mama wabo arabikenera nabo bakobwa barabikenera kandi ibyo bintu byose biri ku mutwe wo wenda bose nta kazi bafite biri ku mutwe w'umugabo wo muri urugo rugo niwe muntu ukora rero biragorana rero kuba yazajya gura ipaki ya padi ya buri kwezi ntabwo ari ibintu byoroshye ibyo bintu ni byiza cyane kuko n'ubusanzwe umuntu utaje umuntu ugira numva wagira ubute bwo kuba yamesa uwo mwa wo iyo koteksi nubundi n'umwenda w'imbere ntago yabona intuza umwanya wo kuba yawumesa ntabwo yabona umwanya wo kuwanika aho yanika uwo mwenda w'imbere niho yakwanika niyo pad numva nta kibazo kibirimo ahubwo ikintu ndi kubasha kuba nabona wenda abanyamujyi hari ukuntu baba babayeho bafite amafaranga ariko abantu bo mu cyaro ni ikibazo abantu bo mu cyaro nk'uko bagenzi banjye batambutse babivugaho hari abana bo b'abakene bo mu cyiciro cya mbere hari n'abatari mu cyiciro cya mbere ariko baba badafite ayo mikoro ugasanga igihe cy'ukwezi kijya kugera ugasanga arahangayitse cyane aribaza uko bizagenda ukabona ni ibintu bitoroshye navugaga nti ni iki bashobora kuba bakora kugira ngo n'icyo giciro cy'600 kibe cyagabanyuka kubera ko leta nabyo igomba kuba yabishyiramo nkungane cyangwa ikagira ikintu ishobora kuba yabikoramo ikabafasha kuko ibyo ni made in Rwanda no guteza imbere ibikorerwa mu gihugu kandi na ngombwa kubana abanyarwanda tugomba kwita cyane ku bintu bikorerwa iwacu tukabiteza imbere kuko ni ngombwa
urakoze
rero navugaga ni leta y'u Rwanda baba bakurikije ijwi rya Amerika bazareba ukuntu bazabigenza kugira ngo n'abaturage bo hasi bijye bibageraho kandi bitabahenze murakoze cyane
urakoze Cyril mukanya Blandine aragusubiza ariko reka dufate na Ruhamya Ali wiriwe Ali wirwe.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ngende mu murenge wa Gitwe mu karere ka Gasabo.
Ikibazo cyawe.
Akende ndagambo ze blamine ese kuba yarabihisemo. Yahisemo aho bizakorerwa. Ese kuba yarabihisemo hari imishinga tujya tubona hano hanze ishobora kuba yaza igakora umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ikaba irarangiye. Ese ibitekerezo cyangwa business izakora igihe kingana iki? Ntabwo ari za zindi tubona zikora umwaka umwe zikaba zirarangiye zikagenda nka nyomberi cyangwa zikagenda mu marembera. Ni iyihe ntego afite y'uko bizaba ibintu biramba kuba ngo bigiye kumara imyaka 50 n'inganda zimwe na zimwe tubona nk'urugero natanga ntabwo ari ukuryamamaza cyangwa habrarirwa imaze gukora igihe kirekire gifatika. Ese niyo ntego afite ku buryo intego ze zazaba iziramba zitazaba iz'igihe gitoya.
Urakoze cyane Blandine, ibyo bibazo bya Cyrille na Ali.
Yego, murakoze cyane. Nteriye kuri Ali. Aho dukorera ni Kimironko, niho tubikorera. Icyo tuzana ni ibitambaro nyirizina, noneho twebwe tukabikoramo utwo dukoresho. Ni ibitambaro bitandukanye dufatanye, tugakoramo ibyo bikoresho by'isuku. Ikindi ntabwo twaje turi busubire, kuko icyatuzanye ni ugukemura ikibazo cyo kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango. Ntabwo icyatuzanye ahanini ari kosmopadi ikoze mu gitambaro. Ni ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango kugira ngo bibashe kugera kuri bose bashoboka kandi bihendutse mu buryo bwose bushoboka. Niyo ntego yacu. Rero imihango ntaho igiye, irahari. Twebwe niyo byaba ngombwa ko duhindura uburyo turi gukoresha twabuhindura, ariko turahari kugira ngo tugire icyo dufasha mu isuku mu gihe cy'imihango, ko yaba ku munyarwandakazi wese, yaba umwana wese wo muri Afurika. Nicyo tubereyeho. Rero intego yacu ni ukuguma turimo gukemura iki kibazo. Ngiye ku byo Cyrille yatubajije. Kuva icyo igihe twagiranye ikiganiro n'Ijwi rya Amerika kugeza ubu turacyakora, ariko ntabwo ari ikintu cya cyose, guhita ntabwo twahita tugerera mu Rwanda ahantu hose icyarimwe. Turacyakora. Impamvu tuguma twongera gukora ubuvugizi cyane no kongeramo imbaraga kugira ngo tugere hose, ni uko tutabasha kugerera ahantu hose icyarimwe. Twari twahereye abenshi bahita bitabira kugurira abana batishoboye, bitabira kugurira abo mu mashuri, niho bahera cyane cyane. Ariko si uko tutazi ko n'abandi bo mu miryango yindi, yaba ari mu ishuri yaba atari mu ishuri, babikenera. Rero niyo mpamvu dukomeje gukora ubukangurambaga kugira ngo bibashe kubageraho. Twe rero ubushobozi bwose dushyiramo kugira ngo tuzane ibitambaro, ayo dukoresha, yaba ari mu gushora, yaba ari mu kwishyura abakozi babikora, yaba ari n'ibindi bigendaho, nibyo bigena igiciro twebwe tubasha gushyiraho. Habayeho ubundi bwunganizi, bimwe mu bintu byose bidusaba ko twishyura bikagabanyuka, cyangwa hakabaho ubundi bwunganizi wenda kugira tubashe guhereza abatishoboye twabikora. Nibyo tuba tugerageza guharanira, tugerageza gufatanya n'abafatanyabikorwa bose bashoboka kugira ngo tubashe kubigeza henshi hashoboka. Rero niyo ntego yacu. Ntabwo ari uko twagize ubunebwe, kuva cyagiye kugeza ubu turakora ahantu hatandukanye turabitanga, ariko ntabwo twari twabasha kugera ku miryango yose ibikeneye. Byumva ahanini nicyo. Ndamushimira ko yabashije kwibutsa abantu ko n'ubundi wa mugani utabasha kuwumva atayimesa n'ubundi n'umwambaro w'imbere byaba bimugoya, cyangwa se ni uko yaba afite ubundi buryo abibasha. Ariko hari benshi babikeneye birenze kuvuga ngo ndamesa cyangwa sindamesa. Ndumva ahanini ari icyo akoze no kudufasha kuduhereza kutuvuganira ko dushobora gufatanya mu bushobozi ubwo aribwo bwose tukabasha kubigeza ku batishoboye. Ndetse reka ibyo yari yatubajije byose nabisubije, haramutse ari icyo ntasubije yanyibutse.
Ndibaza ko byinshi ubishubije, ariko turebye ibikoresho mukora, intego yanyu ni ukugira ku mubare unganute? Ese tuvuge nko mu kwezi mukora za kosmopadi zingana gute? Intego yanyu mu gihe cy'imyaka 5 cyangwa 10 ni iyihe?
kuri ubu dufite ubushobozi bwo kuba twabasha kugeza kuri udukosmopolis amapiyese 500 ku munsi ariko akenshi tubigeraho kubera ko hari abantu bari kuzishaka kuko hari igihe dukomeza turi gukora kuri iyo kapasite nini n'ubundi ntibije tubona abazitwaje rero nibwo bushobozi turiho impamvu turi gukomeza dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu badufashe kwizigeza ku bantu ni ukugira ngo tubashe gukora ibirasimbura izo ngizo zari ziri muri stock icyo twifuza dutangiriye umushinga twifuzaga kugera kuri mapiyesi 10,000 ku munsi kugira ngo tubashe kurangiza uriya mwaka twabashe kuzikora zose ariko tunabashije kurenzaho n'ubundi twabyishimira tukabikora tukabasha kuzigeza kuri bano bakobwa n'abadamu mu gihe gitoya mbere y'igihe twanatekerezaga ariko kuri ubu ngubu naho ngaho turi rero uko twabasha gukora nyinshi zishoboka twazikora ariko ahantu hatubera imbogamizi ahanini aba ari ukugira ngo zibashe kugera kuwo twazikoreye kugira ngo tutazikora tuzikirwa zibitse n'ubundi muri stoke
kare wavuze ko abazishaka bazigura kuri mwebwe nta gahunda mufite yo kuzikwirakwiza tuvuge mu ma supermarket mu ma boutique kugira ngo byorohere abantu kuzibona batabanze gutegereza ko ari mwebwe muzibagezaho
kugeza impamvu twe ari twe tuzitanga ni uko bakiri gukora ya nyigo y'ubuziranenge rero mu gihe cyose byaba byarangiye hari iyo seritifika amasupermarket amabutike yose yazifata ariko gupfa guhereza igikoresho undi muntu n'ubundi izo seritifika zitaraza ntabwo twamenya ahantu nyine habereye yaba ari ese baje kuyigura abasha kubisobanura neza kuko kugeza ubu ngubu uwo tuyihaye wese turamusobanurira yaba ari n'iyindi mpamvu iyo ari yo yose yaba bigoranye kugeza ubu niyo mpamvu twe ari twe tuzitanga gusa tugerageza ahashoboka hose tugerageza kwegera abantu ahashoboka hose dukeneye no kugera muri buri ntara byibuze tukageramo aho tuzicururiza ariko niyo mpamvu ahanini tutari twagihereza abandi bacuruzi
usibye kuba mwunganira abana b'abakobwa n'abagore ariko nibaza ko uyu mushinga wanyu utanga n'akazi nk'abakozi mukoresha bangana gute bakora gute
kuri ubu ngubu tubasha gukoresha abagera kuri 20 ariko hari n'abandi tujya tugira babikorera nk'iyo dukeneye benshi bashobora ku byinshi tuvuge hari abantu basaze myinshi mu gihe gito tutari bubashe guhita dukora hari abandi baza bagakora nk'aho ari ikiraka mu bufatanye na King Baudouin Foundation twifuzaga ko twabasha gutanga akazi ku bagera ku 100 harimo abo dukora na Kimironko hari abazaza nanone badusanga tuzahugura nabo tugakorana ariko hari n'abo tugenda duhugura mu ntara mu makoperative atandukanye kugeza ubu twahuguye koperative muri Nyamagabe duhugura ishuri ry'imyuga nanone riri muri Nyamagabe duhugura n'indi koperative iri muri Musha nabo ubwabo twabahuguye nabo bajya babikora rero ni ukugira ngo byibuze henshi hashoboka tubashe kuhakorera yaba ari bo yaba ari dukeneye nyinshi zishoboka nabo tubahereje ngo bakorere abandi niba bo badafite abantu bazibaguraho yaba ari ukuzikorera Kimironko icyo dukeneye ni uko tubasha gutanga ibikoresho kuri buri mwana wese w'umukobwa waba bikeneye
hari se nk'imiryango ahanini yita ku bana b'abakobwa ibagurira nk'ibyo bikoresho yari yabegera kugira ngo barusheho kubikwirakwiza mu gihugu
yego kuko nabagiye wataye twarakoranye plan international nayo twarakoranye ibasha kubyegereza abandi hari n'andi magrupu atandukanye hari the pink box nayo yagiye ibitanga hari n'indi miryango yagiye idufasha noneho kongera ubushobozi nka Tigo Family Foundation yadufashije kugira tubashe kubigeza kuri benshi bashoboka atari ukugura gusa ahubwo ari ukugira ngo dukore byinshi kandi tunabashe kubitanga hari imiryango igiye itandukanye yadufashije yaba ari kubikora kongera ubushobozi yaba ari no kubigeza ku bana benshi hari n'iyindi igenda igaragaza ko ikeneye kubikora tugomba turi gukorana nabo ndumva na Croix-Rouge nayo yarabikoze
urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika Marcel wirwe neza
wirwe neza
uri hehe
mbereye Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe.
Ndashaka kubaza umutumirwa, ni ukuvuga ngo ikintu cyadutse nk'uku nguku ari ikintu cy'ingenzi cy'ingirakamaro, usanga rimwe na rimwe gisa nk'aho giheze mu mijyi, mu turere duherereye mu mijyi, ugasanga mu turere tw'icyaro muri babandi n'ubundi bantu aho nikoraho bakeneye bya bikoresho byabo by'isuku n'ubundi kubibona bigoranye, ugasanga n'ubundi bitinze kubageraho cyangwa ntibagereyeho igihe kubera ko bibanze mu mujyi haboneka amafaranga yihuse. None nkaba nabaza umutumirwa nti bafite gahunda ki ku buryo mu turere tw'icyaro, ya mirenge iriyo hirya mu cyaro, kuko niba ari Kigali mirenge ya za Nshoko muri za Gakenke, mirenge ya za Gataraga muri za Musanze, mirenge ya Matyazo muri za Ngororero, mirenge ya Bwishyura muri za Rusizi, ku buryo n'iyo mirenge iri mu cyaro ku buryo bishobora kubonekayo, bafite gahunda ki. Cya kabiri, nyuma yo kubona ko bikoreshwa inshuro irenze imwe, birashoboka ko hari abandi bantu bakwiyitirira ibyo bikorwa byabo bakabipirata, noneho wa muturage utabizi ugasanga aguye kuri pirate, barinda ubuziranenge bwabo bate ku buryo nta muntu uzabinjirira ngo abigane, hato hatazagira umubyeyi cyangwa umukobwa ugura icyo gikoresho, bikarangira ahubwo kimutera uburwayi kubera ko yaguze ikiganano, kubera ko adafite amakuru ahagije kuba bitaragera mu gihugu hose. Urakoze
cyane Blandine.
Twebwe ahanini abo twibandaho ntabwo ari ukugira ngo tubihereze Abanyakigali, ariko kugeza ubu ahantu tubitwara cyane abari mu cyaro, ntabwo twari twabasha gukorana n'iyi mirenge yose wari uvuzeho, ni nayo mbogamizi ahanini kugira ngo hose tubashe kuzihageza, ariko niho ahanini dukeneye guhereza, ntabwo ari ngombwa Kigali. Kigali n'ubundi usanzwe abasha kugura igisanzwe, ntabwo ari mu bo dushaka cyane cyane, abo dukeneye n'abo byagoraga. Rero nicyo turi kurwanira nacyo, tugerageza igishoboye muri uyu mwaka tuzaba twabashije kugera mu ntara zose, n'ibindi dushobokera tuzajya no mu turere twinshi dushoboka. Ikindi ku bijyanye no gupirata, ahanini Cosmopress iranditswe nka blind, ku buryo ubundi ntawemerewe gukoresha iryo jambo. Rero kuri buri gakoresho dukora biba byanditseho. Kuri ubu ubwa mbere twashyiragaho akalebo kadodeyeho, ariko kuri ubu ibitambaro turimo dushyashya turimo gukoresha byo ubwabyo ibitambaro biriho Cosmopad. Rero kuri izi saha ubwo ubonye umuntu ari kukubwira ko ari Cosmopad kandi bitari ku gitambaro cyangwa ngo bibe birakora ako kalebo, yaba akubeshye, ariko nanone abyiyitiriye twemerewe kumureka kuko Cosmopad noneho ubu ngubu ari yanditswe, twabashije kubona IP yayo. Sinzi rero niba ibi ngibi byaba mbashije kubusubiza cyangwa wenda niba ari ikindi ntabashije gusubiza.
Ndibaza ko wabimusubije, ahubwo kuri telefoni dufite undi muntu nawe umaze gukoresha ibikoresho Blandine umuziranenge akora, ni Uwineza Florence. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ntuye mu mudugudu wa Munini.
Yego.
Karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Niga mu kigo cyo kuri GS Mataza, umurenge wa Gihango, akagari ka Mataba. Narandi umwe mu bafashe ibyo bikoresho.
Wiga mu mwaka wa kangahe?
Wiga mu mwaka wa gatatu.
Tubwire rero nk'umwe mu bantu babikoresha, gerageza usobanurire abakurikije ijwi rya Amerika wenda batarasobanukirwa neza utwo dutambaro akamaro bimaze kugira.
Murakoze. Utwo dutambaro nyine tutwifashisha mu gihe umukobwa ari mu kwezi cyangwa se umugore.
Turakumva Jose.
Tukadufasha cyane kudukoresha bitaduhendesheje, kuko tutaza tuduha cyatugoraga cyane kugera ku ntegisi, ariko kuva twatuboneye byara udufashije cyane turashimira abantu batuduhaye.
No dukoresho dukoreshwa cyane n'abandi banyeshuri mwigana?
Yego, banyeshuri. Banyeshuri twigana bagiye mu ntango nyine badufashije baradukoresha nta kibazo.
Urakoze cyane Uwineza Florence mu karere ka Rutsiro, ugire umunsi mwiza n'amasomo meza.
Yego nam.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko Blandine, hari uwigeze kukubaza niba uyu ari umushinga uzagumaho, akibaza niba utazamera nk'indi mishinga itangira ariko nyuma y'igihe gito ikaba yazimira, mu cyerekezo cyanyu mu myaka icumi muribona mumeze gute, icyo mwifuza kuba muri icyo gihe ni iki?
Mu myaka icumi ahanini icyo twifuza ni uko nta mwana w'umukobwa cyangwa se umudamu wasiba yaba ishuri yaba akazi kubera ko atabashije kubona igikoresho cy'isuku mu gihe cy'imihango, cyangwa se kubera ko kubera iri pfunwe cyangwa se abandi bantu bose bashobora kumukwena ngo kubera ari mu mihango. Niho twibona ahanini icyo twifuza nyine ntabwo ari ukugeza ibikoresho kuri bose bashoboka, kuko icyo gihe twigera ko buri mwana w'umukobwa cyangwa umudamu azaba abasha kubona ibikoresho, yabibona abiguze, yabibona hariho porogaramu zituma buri munyarwanda wese abonera igikoresho cy'isuku mu gihe cy'imihango ku buntu. Twe nicyo duharanira ahanini, kugira ngo buri wese abashe kubibona, kandi ntihagire n'umwe muri bo ugira iki andi mahirwe y'ubuzima abuzwa juste kubera ko yagiye mu mihango. Niho twibona nini.
Niho mwibona hanyuma nk'ijambo rya nyuma, cyane cyane hari abavuze ko leta ikwiye kubunganira kugira ngo ibyo mukora bishobore kugera kuri benshi. Kubufasha mukeneye muri leta ni nk'abufasha ki?
Ahanini cya mbere kigenduka n'imbogamizi ni ukubasha kubona izo sanda, kubera kiriya cyemezo cy'ubuziranenge abantu benshi bakigenderaho, yaba ari abakeneye ko bigera aho ariho hose, ndayimiryango mpuzamahanga ivuga ati ntabwo twagura ikintu kidafite iki cyemezo, yaba ari no kugira ngo n'ibindi bigo bya leta bijya bifasha abana tubashe gukorana, kuko nabo ahanini biba bigoye kuba bagura ikintu kitabonye ubwo buziranenge, yaba ari no kugira ngo tugere kuri abo ngabo bose. Kandi koko nk'uko umwe mu bo twaganiriye yabidusabye, bumva cyane cyane icyo twakibandaho, bariya bose bari yaba ari abo mu cyiciro cya mbere, yaba ari no mu cya kabiri byagora, kugira ngo tubashe kubagezaho ibikoresho ku buntu. Numva ahanini rero tubashije gufatanya icyo tukakigeraho yaba ari intego nziza tugezeho kandi y'ingenzi.
Blandine Umuziranenge, umuyobozi w'umushinga Kusmupad, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane namwe.
Urakoze, nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Diodone Cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya Karindwi i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mugire umunsi mwiza.
Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa ugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika.